Essanyu limbuganye, bannange ndaba okukimma b'oluganda yasibye ekikongo kya mugunyi essaawa embuzi ye yasse. N'ekyama ky'omutooto kinyooma ng'akuzzanga ku bbali n'akikugamba muga y'ekyezinze olunyoomonyooma olwo olw'edda lwakoma. Abaami n'abakyala kambagatte wamu nduva ku ntono njoke mbasojje n'amawavubuka abalenzi n'abawala era mbagattise. Muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige. Wadda kuba owuwo yawumba engalo ku ludda lw'abasajja by'ensobedde sirina bwatanyo munaagerya nkoona ntuse kwatula. Obufumbo mu nsa bwange kya muwendo senga otunula ennyo era n'olowooza kyokka ate bwe bulabye empapula ebizibu bye nnavumbula. Sekulu wange n'aligambye tesanyu mu maka abeere mutale yabakulembera ababeera baagalanyera abalungamye. Buli omu n'endowooza ye ssaali mukyamu obula nnayambibwako ab'emikwano nga banjuyi bbiri buli omu n'alombojja ebizibu bye. Tosala gwakawala nnabitegeera ku ludda lw'omuzadde bamukyamu n'ensonga z'amaka abasajja bangi naffe oluusi tusobya. Muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige. Wabula mmwe abalabirira abakyala simanye era mmwe mwongere. Ettinka omukwano lya kabi nnyo ku ludda lw'omukyala n'omusajja n'abasajja mwe bali nga wakati nkate nkya nakubuulira. Okukyawa kw'abasajja kwawuku nnyo ebikolwa empisa nga bya bukyayi naawe otuuka n'omanya nti yali munnange eyanjabulira. Ze ngugu ze mulave ezo lutatadde ng'era asiba engugu abeera mukyala ng'ofumba obulemi ggwe bambi n'otamanya nsonga kyenkulu. Muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige. Wabula mmwe abalabirira abakyala simanye era mmwe mwongere. Wakaaba otya sukaali n'omunnyo olimba nnyo obudde mu nsobi n'akaaba akasiga kesiiga olimba nnyo osadde mu maka. Abamu baba bazadde balowooza bambi omwoyo gw'okuzaala ndabe bangi ng'okubonaabona sikufa olw'amabujje n'akumanyabo. Kyagala kikuseeza osigaana naye ate waliwo enjogera egamba nti bw'osika ekitajja bw'otyo munnange otuuka w'okoma. Ebirema birema n'embwa bivaako tebangezeka n'abakyala balemwa okuva ku mpisa z'omwami mu maka. Bataata abalabirira abakyala nsimanye era mmwe mwongere. Wakaaba otya sukaali n'omunnyo olimba nnyo obudde mu nsobi n'akaaba akasiga kesiiga olimba nnyo osadde mu maka. Emikisa gy'abakyala myawufu nnyo mulimu eyafumbirwa amali omukaaga nga yennyabo wange omukisa gwajjawo byasangwa n'akuwa. Ngozze ku byebbuba tetwaliganye kyo kiri mu butondo bw'abasajja naye ate abalala kubuuza n'ekigere ekyayisa waka. Amakisa g'abasajja maawufu nnyo mulimu empulunguse bannantaswalwa nga lwaguza ennyama babeera ku ttaggwa abalana ebifi. Ate abasajja nfaafa baabattamijja baafunye omupyo ne batijja by'olyakobye ebibi ekiseera kiituuka n'oli bannyabo. Abasajja nfaafa baabattamijja baafunye omupyo ne batijja by'olyakobye ebibi ekiseera kiituuka n'oli bannyabo. Baguyita omukale bagunywedde gwe kyeyita omulungi atuukiridde abasajja baakula enkya n'akusuula obanga ekisasiro. Kino nno nkyogera nga seekubiira abakyala abantu myezi gye mbagambye nti ffe tubaleetera ebikolwa era n'amayisa eby'obugwenyufu. Muleke mbasojje oba gubadde muzaabange muyige. Wabula mmwe abalala Kalira bachala sima nyera mwemungere Waka wache sukari no unyo limba nyo kute mwazobi Naka waka sika kesigo limba nyo swate maka Abamu okufumbirwa tebaliganye waliwo abagezaako ne balemwa mbungera wakulojjera obufumbo yennaku yabwa obutamya bambi akubyakubyamu n'alaba ate ng'okudda mbakadde takiyinze kyava gupangisa oyo abeera yagadde n'amuwa ennusu ekyetaago ky'obutonde kimbanja ng'ate ly ekkubo omuva ekinaamuyamba kati oyo omulenyi oti asiika obulamu kabakeetalo Njagala mbabuulire nti kino kiri mu butonde bw'omusajja kasita olabira omukazi bw'atagira oba omusibaze munanga tazembwaye kumpi nze yange eyiggana ekiro obeera mukyamu kasita omulekera emitima gy'abakyala bambi bwe gityo bo balinga abapakasi era omukazi gy'afa yenkana akolera musaala kasita omulekera akuwubira bba y'ensi yakiwukana bataata abalabirira abakyala nsimanye era mmwe mwongere Wakawate sukari no unyo limba nyo kutte mu nsobi Nakawa kasigo kesigo limba nyo swate maka Okubanna amakaabiri emulembe gwaffe nga n'ekikuwaga ziba siringi kyokka osaanira omanye ddala basooka otya ani muyambiwo munno mukabi ye munno ddala ddala g'okakasa nga n'omusuuta basiri kuleka mukabi nga katuusa kuleka obuya n'abakyala bwe batyo owaggwe gw'osuuta yajjalwa birungi obw'obugagga abasajja mibule ssente ziriggwawo n'akufuulira n'olwekyo yagumira mu bwogo n'okupaka sasaanidde okuwa akawaati sukali n'omunnyo limba nnyo ogudde mu nsobi n'akaba akaziga kesiigo limba nnyo oswadde mu maka munno we yagumira mu bwogo n'okupaka sate ggwe gw'olumya abakazi abateefu kalayo okusinga ekkubo lya sitaani abamusajja abakazi okulimbalimba nga nnakedde nkyansi ssanaasatu amazisa g'abakyala maawufu nnyo okuva mu butonde n'obuzaale noonenya nga tayiga oyamusiiyako n'agoberera bw'obutonde bwe butyo ne bw'oba n'ensimbi n'omuwa ebirungi gakulimbye ng'atondwa tafuta omusanga n'omwava era omuyinike tulina okukimanya kitiibwa ky'omukyala asaanira okukyewa n'ataswala n'omwami bw'otyo kiyamba n'abalabi era okukibawa bw'obeera otya sazaala okudda sanga yabojja kiba kyabusaavu mwana wattu n'ekitiibwa tofuna katukuwa kyakyawedde mu ssuku muleke mbasiibule oba gubadde muzaale wange muyige obulamu abalabira abakyala nsimanye era mmwe mwongere wakaba atya sukali n'owunnya olimba nnyo obudde mu nsobi n'akaba akasigo kesiigo limba nnyo oswadde mu maka